Kenini, totoka ya, yuzi tisini Penzi lake miujiza kama jini Giliwa high, badi ya kila Niko mede Mr. Mr. Bombella Giliwa high, badi ya kila Niko mede Mr. Mr. Bombella
Me call me call me Shakolea vilivyo Sito boy trusi pony You have got sweet love Lalilewesha kama wine Umefit in my heart Hauna mpinzani
Napiga chini Pisi kali ni nayo nitake nini Totoka ja Yuzi tisini Penzi lake miujiza kama jini Geliwa high Badi ya kila Neko mede Mr. Mr. Bombella Giliwa high Badi ya kila Neko mede Mr. Mr. Bombella